Eri bwa
Zwap.com
Agouti bwa
Cuff B Production
Nature Ase blank dance zero zero Uli ndi square, ndili ndi sewo Zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika zungulila uku, ndili ndi sewo Ase zomba nche zero zero Uli ndi kona, ndili ndi sewo Zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika fika Ndima kuziwani, ndima kufilani, maplazi ndima kukondani Ndima ponyela na pint, ndima business nkati Ndima tandiza na fight, tika yambana ndima haters Ndiku jela mpale emoji, kumwela kapu emoji Nachoka kutali makaye panopa basi ndife mabrowzi Ndima hasa kukailana, dose tikale mabwa na Kasego kukwili zana, tika yipula, dose tava
Ase blendan zoze wa sego Uli ndi square, ndili ndi sego Zungulila uku, ndili ndi sego Ndika zungulila uku, ndili ndi sego Ase zomba nche sego sego Uli ndi kona, ndili ndi sego Zungulila uku, ndili ndi sego Ndika zungulila uku, ndili ndi sego Ndika fika
Kukanyezana, kukachedana Zatu wakala wisa Kulangizana, kuzuzulana Moyo si chocho kwa zanga Moyo ndi yochi ya zanga Basi yopuzi sana Paseko yato kumagangana Matilu halipa tebo Aliyese ya temeko Ugabamba na yeweyo Basi ya wina kuseko Timahaso kukailana Tose dikale mabwana Kasego kukweli zana Dika yipula tose tafa
Ase blank dance zero zero Uli ndi square, ndili ndi sewo Zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika zungulila uku, ndili ndi sewo Ase zomba nche zero zero Uli ndi kona, ndili ndi sewo Zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika zungulila uku, ndili ndi sewo Ndika fika
Zwap.com